straight out.
TJ Trill.
ZPushUp.com.
Oh, 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 oh.
Gaga Music.
My planning in my panga, na budgeting in my menya. Ugani ona mwani ma planila unga kani zenjine mtu wanze koma. Nine chipu wachabe zikangena. Kwa sira na yambako kutumila zanga tieni tia mbeko zomwela ni zanga nishidai wala kufunze zikangena balibebe nyonga neuze zikangena ndine bwana zikangena. Ni mafuna wanione kwa nyumba sini mangalapo zikangena zikangena. Ni makula bilipela kumu zikangena zikangena. Ingala baya zikangena sini mangalapo zikangena zikangena.
Let's make a plan.
What do you mean?
Don't worry. Life, you have to enjoy life, you know what I mean?
Okay, where are we going?
Don't worry.
Okay.
Let's go eat, swim, shopping, doing something. Yeah.
Oh, wow.
Monica Banda Mundala. Nifunda Kacho Samanda. Kama nitukwana. Zikangena, nishi kwa sila ine nafuta. Balibebe nyonga neuze, zikangena. Zikangena, dine bwana, zikangena. Zikangena, ni mafuna wanione. Zikangena, kwa nyumba sini mangalapo. Zikangena.
ZPushUp.com.